Oh, what's up,
touch.
Platinum. It's your boy, Shedda. You're my boy, Kyla. Aha.
Kyla.
Yeah.
Kwanza umejazika kama mlima kitonga akipaka mabitozo na jigonga figa matata na kwele umekwenda skonga ndia inapoku miss na kukol tunabonga alo wendo mamito amini mido papito okay, awendo mamito chana nao ya dunia yote mapito okay, aweni bonge la dem hata machizo mesema bonge la dem amini weni bonge la dem tupendane tupeane yani kila sehem wendo mama Kyla of course mindo Baba Kyla,
Kyla.
I mean, window Mama Kyla, chana naona kupata wote ni Madaila. Sitaki nipotee changanya kila kitu mpaka nikolee mimi wako kila siku nipokee hey. Jua kweli nakupenda mama siwezi kukuigizia drama vicheche na wakatalia sana na nafurahia pia unabania bwana wakawaka wanasema hunifai kabisa wanatamani nikuache kwa visa wengine wanataka nikuuze kanisa ila mchizi nimegoma sikuachi kabisa
yeah.
Wendo mama Kyla of course mindo baba Kyla amini wendo mama Kyla chana nao na kufata wote ni Mataila
Angaria mbele wewe.